waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay februari 19-kii oo ahayd in dowladdu ay awood xaddaafa u adeegsatay dad mudaaharaad nabadeed dhigaya islamarkaana ay joojisay?
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that there has been renewed dialogue.
Aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19-kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas. In wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shaqsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. Taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. Sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda.
But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to...
Genesis 1 ayaan sidoo kale weydiiyey su'aal ahayd, sida aad la socoto, danjirihii xilkan kaaga horeeya waxaa si fudud loogu eriyey inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. Taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya? Mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan?
No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha amaba ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta, waxaan dhabahaantii sii wadi doonaa inaanu diiwaan gelinno oo aanu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aanu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaanu samayno. Waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aanu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka, xurriyadda warbaahinta, xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka. In dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo.
Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected.
Mudane Safiir, wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee kaa horeeyey sida Axmed Duwalad Cabdalla, Ambaasador Mahiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'ad siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guulo ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tegeysa?
Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And
hagaag, anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaaro oo laygu soo xusuusta ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hogaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. Waa hogaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19-ka, 20-ka iyo 30-ka sano ee soo aadan. Markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuuse ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2021-kii?
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years, when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
Ugu dambayntii, aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya, ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English.
waxaan dhihi karaa waxay soo jiitay tayada sarreysa ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo soomaalida ahi ay leeyihiin, kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood, waxaana ay marar badan igula hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof